Nami ngicela ukungigikela, khala indoda ngempela, andluluseni ihawu lami nami ngikwazi ukuyivikela. Bafana nizodideka uma senginigikela, phela ingoma ngiyivuma kahle mase ngiphuza ikheba. Chuna umacingwane undaba ezitha, unyanda yomkhonto, indoda eyabulala indoda ngezandla ibiphethe umkhonto. Mina ngindoda yamadoda, insizwa iphelele, manje wena usuthi uyangisabisa athi ngikuyekele. Indoda ezalo madla mini, indoda edla ngokuhlwa ngoba isuke iyosingela emini. Indoda eyajahibu besi labaleka, indoda ethi makhuluma kuthuleke ngoba iyesabeka. Umchuno umacingwane undaba ezithunyanda umkhonto umajolo enkomo muhle umunekhekhezela njengehlabathi zolwandle. Ungqulunga ndoda yamadoda, iyahlonishwa le ndoda. Eyi!
Khuphuka amacingwane!